Yeah. Sema kuna mahum, kuna mahum. Yeah. Jeshi na feel kuntoka.
Yeah.
Izo mahum, does li fan ka sota. Kama ni spending buying na things important. Yeah. Sema kuna mahum,
kuna mahum.
Bro,
yeah.
Jeshi na feel kuntoka.
Kuntoka.
Izo mahum, does li fan ka sota. Kama ni spending buying na things important. Wakora kileta ujanji na baki madeni na chota. Jeshi na feel kuntoka. Izo mahum, dozili fan kasota. Kama ni spending, buying na things important. Wakora kileta ujanji na baki madeni na chota. Ye unita baby juni kimona sezi kubonga. Many times ali wish ni kwe hagai but now it's over. Looking out for my daily one, so pay me up wako sober. Steady up tuko ready, testing mic Jan to December. Tunaponea daily, breaking news, tumeomoka. Action live, tuko kwa streets nganya, hadi kwa chopper. Of course, no beef, especially juu bado na bonga. Part time after this, mbele ya camera, kuna kuchoka.
Kuna kuchoka. Kwa mimi mdedi, since day one, nimechoka
kusota. Time is money, nkampa all my time, but akanitoka. Broken pieces, hurting memories, so tunachoma. Nikicheck my savings, naeza mpeleka debts a rover. Na keep it blazing, killer place, hadi mboka. Apart from cigarette daily, nimechorea
hadi kunyonga.
Action plan, ni kutesa, kuna kuchoka. Apart from making it daily, niko na
dilema kuna mahum.
Jeshi na feel kuntoka. Izo mahum, does life and kasota. Kama ni spending, buying na things important. Wakora kileta ujanji na baki madeni na chota.
Dema kuna mahum.
Jeshi na feel kuntoka. Izo mahum, does li fan kasota. Kama ni spending, buying na things important. Kora kileta ujanji na baki madeni na chota.
Yo.